Master la music.
Bani.
Baby kwangu wangu we ni wa mana, ni wa mana. Rafu yangu wa moyo, nakupenda sana. I give you my heart, I give you my soul, I give you my everything. Never let you down, you by my side, I feel like a king. Urembo wako, unanyua wawa. Uzuri wako, taulinda kama maua eh. Black kama Coca-Cola, utamu wa nyama choma. Wavutia kama dola, nakutaka mama. Black kama Coca-Cola, na utamu wa nyama choma. Wavutia kama dola, nalingio baby. Give it to me, give it to me, my baby. Give it to me, give it to me, my baby. Unanichanganisha, my baby. Give it to me, give it to me, my baby. Mapenzi yako yanichanganya. Sina lazima ya kudanganya. Popoto tataka we will go. Usiwe mbali na mi baby njo. Ikiwa nawe na hisi na pepea. Unipende zaidi wapate chakongea. Black kama Coca-Cola, utamu wa nyama choma. Wavutia kama dola, nakutaka mama. Black kama Coca-Cola, na utamu wa nyama choma. Wavutia kama dola, nalingio baby. Give it to me, give it to me, my baby. Give it to me, give it to me, my baby. Unanichanganisha, my baby. To me, my baby. Give me that, give me that, I like that, I like that. Give me that, give me that, I like that, I like that. Give me that, give me that, I like that, I like that. Give me that, give me that, I like that, I like that. Give it to me, give it to me, my baby. Give it to me, give it to me,